Nita Rose.
That is my feeling.
I wanna take you far away in Balisana. I wanna take you far away in Balisana. Sana, twende Yosemi Army. Kwani uko bongo kunani? Na vile wakinuna jirani, wakituzoom kwa mbali. Twende Yosemi Army. Kwani uko bongo kunani? Baby, mi naweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. Baby, mi naweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata.
For you, for me, for us.
Mimi na wewe
tu.
Mimi na wewe.
For you, for me, for us.
Mimi na wewe
tu.
Mimi na wewe tu.
Nataka tutoke twende mbali sehemu fulani hujawahi fika. Kuhusu mtoko usijali, watu pia hata zile zatandika. Nipe vitu fulani, maunyama fulani, wapi majirani? Hey, kunani? Bebu kila moko tawaka. Mashoga, ndoa nishepata. Nishepata, na vile isha kupata. Ni maunyama tu, baby, tunawaka.
Baby, minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata. Baby, minaweka mapacha. Sijewe kunacha ntadata.
For you, for me, for us.
Mimi na wewe
tu.
Mimi na wewe.
For me, for us.
Mimi na wewe
tu.
Mimi na wewe tu.
My feeling like it.
Mimi na wewe tu.